kani nensunga zange era lero nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange yechitegeza kubyona mukama byokoze kisisima naye kwe we kulomera lino buyinzo busemba kwange nali muketo ne bambuza joba mukama bamuwamba ne tutamanya joba yeye achafuge kulune nsi lwaki beyalagira bamubabisa wansi abakola ebitufu be babonabona nga bakola ebicyambe bababonyabonya ne tubulwa olusiya n'abagambako kuba ne bakabona b'olusi babiberamu ekyo kireetedde bangi okubuusabuusa n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisi babubi nga tebabakola ebicyamba teredde kimanyi buli kiriwo kati kyabeerawoko mu byawandiikibwa era tubisomako nga bwe walaga manyi mu mirembe giri saba naffe otukozese ogalage mukama saba tujune kuzibula amaaso abantu balabe enjegere zaffe zikutuke tuwona okuba mikono gy'abalabe baffe mukama saba tujune tuduwa amaanyi tuwaguze
Newton Promoter.
Batusubiza nti bwe tukwesiga mukama tuli babakumu ng'olusozi lwe Sayuni. Totusubiza nti oliteekawo emmeeza maaso g'abalabe baffe n'obalabisa. Bwe batukuba kutama erisooka mukama twasaawo n'eddala ne balisabula. Bwe twalondawo okukozesa eddembe ate bo bakozesa lyanyi era ne batutumya. Tubayisa bulungi batuyisa bubi ne betulaga ekisa batusasuza bukyayi. Kye tuba tusabo tuyambe twerwaneko Katonda waffe. Baluke balabe kye bayita amaanyiko Katonda waffe. Watugamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaga eddembe era mukama ne tukikola. Kati abogera mazima wano be batalina mirembe bangi batibwa dda ne mukama saba tujune kuzibula amaaso abantu balabe enjegere zaffe zikutuke tuwona okuba mikono gy'abalabe baffe mukama saba tujune tuduwa amaanyi tuwaguze enjegere zaffe zikutuke totulekayo gy'abalabe baffe. Joba yeye achafuge kulunensi lwaki beyalagira bamubabisa wansi kireetedde bangi okubuusabuusa era n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bituufu bayisibwa bubi nga tebabakola ebicyamu baterete wagamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaba eddembe ekyo mukama ne tukikola kati yaboogera amazima wano be batalina mirembe.